Sine malaka wikine ila wewe. Sina mbezi wikine like ili wewe. What can I do without you, my angel? How can I live without you, my lover? Nakupenda, malaika. Nakupenda, malaika. Nakupenda, upendo. Nakupenda, upenzi. Nakupenda, upendo.